it's fine.
No, 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 no.
Kani ya chatena Kalipo mkwaza ata sijui Kwa nina vyo mpenda kibuli Sijui ya nakitoa wapi Nina kisha kumwaza ye anasumbua Na yaona mapenzi esabu Nimepota majibu njia sijui Mwezenu mimi napota tabu Nimekwe pali sasi ninakwelekea Najitahidi kumwaza ye ananitetemi ananitukana Anakesha kila siku ananizarau
Acha niteseke
Sielewi picha Nimeshikwa na butwa Nilimwonaga special Lakini sikujua adui Ona ananipa mateso Machole amenipiga kimboli Ananiona mpuzi Wala hata nijali Ameniteka kichizi Najitahidi kumwaza ye ananitetemi ananitukana Anakesha kila siku ananizarau Kutwa valangati kushikana shati ananyona toy Kani hindi ya kamati yote sababu kwa kesi chomoy Mazoya naona benzi linandodea
Kutwa valangati kushikana shati ananyona toy Kani undia kamati yote sababu